aku. Udzaona kubwedzela chilango oipa. Koma udzapenya ndi matso ako. Udzaona kubwedzela chilango oipa. Popeza unati. Because thou hast made Inu Mulungu, which is mine. Dinu otawila panga. Udaika mwamba mwamba chokala mochako. Popeza unati. Inu Mulungu, dinu otawila panga. Udaika mwamba mwamba chokala mochako. Palibe choipa chidakukwela. Palibe choipa chidakukwela. Ndipo cholanga chichidza yandikidza hema yako. Palibe choipa chidakukwela. Palibe choipa chidakukwela. Ndipo cholanga chichidza yandikidza hema yako. Yandikidza hema yako. Koma udzapenya ndi matso ako. Udzaona kubwedzela chilango oipa. Koma udzapenya ndi matso ako. Udzaona kubwedzela chilango oipa. Popeza unati. Mulungu, ndinu otawila panga. Udaika mwamba mwamba chokala mochako. Popeza unati. Inu ndinu otawila panga. Udaika mwamba mwamba chokala mochako. Palibe choipa za kukwela. Palibe choipa za kukwela. Ndipo cholanga chichidza yandikidza hema yako. Palibe choipa. Palibe. Palibe choipa chidza kukwela. Ndipo cholanga chichidza yandikidza hema yako. Ndipo cholanga chichidza yandikidza hema yako. Palibe. 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 Ndipo cholanga chichidza yandikidza hema yako. Palibe choipa chidza kukwela. Palibe choipa chidza kukwela. Ndipo cholanga chichidza yandikidza hema yako. Ndipo cholanga. Ndipo cholanga. Chichidza yandikidza. Ndipo cholanga chichidza yandikidza hema yako.